I say, body your problems. For a minute, thank God for your life. Live true and honest to yourself, you should never lie. Usikufuru chome, rada safi bora tu kuji nice. Put a smile on your face, haya maisha you only live once. Whichever the matter the case, nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae. Juhudi na hasa ni zako, kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae. Shikisha, shikisha. Ni wakulewa, lewa. Ni wakuchoma, choma, lewa. Shikisha, kama ni wakushikisha, shikisha. Ni wakulewa, lewa. Ni wakuchoma, choma, lewa. Shikisha.
Stress, have some fun. No stress, have some fun. No stress, have some fun. No stress, have some fun.
Leo full sheshe, pombeni nyingi nazipoa ina zote. Shiro nisha tuma fea, utakuja ama utakula. Kina karoko juu ya mashisha, wanavuta wakichachisha. Shiro usikule fea, nisha tuma basi we kuja. Kina karoko juu ya mavela, wanavuta wakichachisha. Mbona tujitie stress, si tunakula bata ile kinyama. Sitaki mtu wanipimie, nafanya nacho kitaka, ni yangu hela. Kama ni wakushikisha, shikisha. Ni wakulewa, lewa. Ni wakuchoma, choma, lewa. Shikisha. Kama ni wakushikisha, shikisha. Ni wakulewa, lewa. Ni wakuchoma, choma, lewa. Shikisha.
Stress, have some fun. No stress, have some fun.
Shelly, watu ni kujaza pili. Domo ura sitike kamnyeso kakishiko sijibishi. Sina flow kasakafi menyesheo umelemeo. Wesi bro sijichocho takimeo. Vada kuna wasuko na machupa za belea. Wanyagi wako